Yo. Sean Houdini. 33. Baby, go back. Sini ni mbati juu IT. Kama na benzi tapidu meti. Wiki day fit anakutumia tills. Pigi makali on siponti. Deep in the streets na push some keys. Nkio wana ganji nko at ease. Bongi jamrazi mo feel so peace. Try later zogo na kwa disease. Sini ni mbati juu IT. Kama na benzi tapidu meti. Wiki day fit anakutumia tills. Pigi makali on siponti. Deep in the streets na push some keys. Nkio wana ganji nko at ease. Bongi jamrazi mo feel so peace. Try later zogo na kwa disease. Simpi me mabangi bro. Huku na mess na mabangi bro. Boy pe me drip da sunny sorry. Huku atu dungi Versace bro. Strike when you call go bungee do. Swear sina time ya hammer ho. Boge the sauce ni mkali ya chari. Who was in chila manami no. Internet gangsta ubanja tu Twitter. Bongo follow mulana kamwita. Show him super adway yo filter. Kwe amebeba design ya nikita. Kimu ni bolo na try kunita. Ljono mafala na tuka wapita. Try kuuliza si hepa givita. Bia ime back ni mashota kasita. Bongi jadidi mo push some pin. Jiona nga gwangi na we niki peace. Tweke zi streets tuko shooting spree. Kono ma bro aniza kill for free. Dema koi sana day kaf na mean. I'm sure sizi dead just go on your knees. I am the rapper they wanna be. Show promote on a double fee. Chini ni mbati juu IT. Kamu na penzi tabidi umeti. Mokida ificha na kutumia tills. Pigi makali on siponti. Deep in the streets na push some keys. Nkiwa na ganji nko at ease. Bongi jamrazi mu feel so peace. Try later zogo na kwa disease. Chini ni mbati.